Mariko 4. Yesu nochako puonjo ji kendo e dho nam Galili. Oganda mane ochokore moluore ne duong' ahinya, omiyo nodonjo e yie mobetie. Yieno ne nie pi, ka ji to ochung' gi oko e dho pi. Nopuonjogi weche mang'eny gi ngeche, kendo kane opuonjogi kamano, nowacho niya,
"Winjuru, ng'at moro ne odhi chuoyo, kendo kane oyudo chuoyo, kodhi moko ne olwar e wang' yo, mi winyo biro mocham. To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda ma lowo operore, mine gitwi piyo, nikech lowo ne ok tut. Bang'e chieng' nowuok, mowang'o cham ma pod tindogo, kendo kaka tiendegi ne ok nyal donjo matut, ne gitwo piyo piyo. Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudhogo nodongo mothung'ogi, mi ok ginyak. To kodhi moko nolwar e lowo maber, omiyo ne gitwi, mi gidongo, kendo ginyak. Moko nonyago kodhi 30, to moko 60, kendo moko 100.
Eka Yesu notieko, kawacho niya,
"Ng'at manigi it mar winjo."
Kane Yesu odong' kende, jopuonjre ne 12 kod jomoko mane oyudo ochokore kanyo, nopenje mondo nyisgi tiend ngechego. Nodwokogi niya,
"Un osemiu wach mopondo mar loch Nyasaye, to joma moko ipuonjo weche duto mana gi ngeche, kaka muma wacho niya, kata dagi ng'ichi manadi, to ok ginyal ng'eyo, kendo kata dagi winji manadi, to wach ok nyal donjo nigi. Nimadi poka giloko chunygi, mi owene girichogi."
Eka Yesu nopenjogi niya,
"Ok uwinj tiend ngero ni adier? Kaka mano, to koro ere kaka duwinj tiend ngero moro amora? Gima jachuoyo chuoyo en wach Nyasaye. To kodhi molwar e wang' yo e joma ochuo wachno e chunygi, kendo ka gisewinje to Satan biro, kendo golo oko kuomgi. To kodhi mochuo e lowo motimo lwanda e joma winjo wachno, miye kode piyo piyo gi mor. To ok omok e chunygi, omiyo ok gidag aming'a, kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to gipodho piyo piyo nono. To jomoko bende chalo gi kodhi mochuo e kind kudho. Gin joma winjo wachno, to paro mag piny kod ber mar mwandu, gi gombo mar gik moko, donjo e chunygi, kendo thung'o wachno, mi wachno ok nyag gimoro. Jomoko to chalo gi kodhi mochuo e lowo maber. Giwinjo wach, mi giyiego, kendo ginyak maber mana ka kodhi, mamoko nyak 30, to moko 60, kendo moko 100.
Eka Yesu nomedo wacho niya,
"Bende ng'ato nyalo moko taya to ae umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda? Donge okete mana e wi rachungi taya? Gimoro amora mopande nyaka ng'ere achien, kendo gimoro amora moum nyaka elre. Ng'at manigi it mar winjo, to mondo owinji."
Bende nowachonegi niya,
"Chikuru itu maber ne gima iwachonu. Rapim ma upimoe ema un bende nopimnue, to bende nomednu moloyo, ni mar ng'at mango ema nomedi to ng'at maongego, noma kata mana mano matin ma en go."
Yesu nodhi nyime kawachonegi niya,
"Loch Nyasaye chalo gi ng'at machuo kodhi e puothe. Onindo gotieno, kendo ochiew gokinyi, to e kindego duto kodhi go twi kendo dongo adonga, ka en to okia kaka mano timore. Lowo ema miyo cham dongo. Mokwongo cham twi kaka lum, eka omino, to bang'e omoyo. Ka cham osechiek, to ng'atno kao pand keyo mak odeko, kendo okeyo go, nikech kinde mar keyo osechopo."
Bende nopenjo niya,
"Ere gima dwapimgo loch Nyasaye? Koso ngero mane madwanyisgo kaka ochal? Ochal gi koth karadali, ma en kodhi matinie moloyo. Ka ng'ato kawe, mopidhe, to odongo kendo odoko yath maduong'e moloyo yien duto. Bede ne yarore madongo, kendo winy nyalo biro mi ywe e tipone.
Yesu nopuonjo ji wachne gi ngeche mang'eny ma kamago mane ginyalo winjo. Ne opuonjogi mana gi ngeche, to bang'e kane odong' gi jopuonjore ne kende, to nonyisogi tiend weche duto. Chieng'no godhiambo, Yesu nowacho ni jopuonjore ne niya,
"Wang'aduru nam mondo wadhi loka cha."
Kamano ne giweyo ji kanyo, mi jopuonjore ne nodonjo yie mane oyudo entie, mi ne gidhi kode. Yiedhi moko bende ne ni kodgi. Bang'e ahiti mang'ongo notugore, kendo apaka ne goyo yie makoro pi ne chiegni pong'e. Yesu noyudo nindo ka pier yie, koteno wiye gi raten. Eka jopuonjore ne jochiewe, kawachone niya,
"Japuonj, wapo, ok idew."
Yesu noa malo, mokwero yamo, kendo wacho ni nam ni,
"Ling, pie."
Gikanyo no yamo noweyo kudho, mi nam okwe. Bang' mano, Yesu nopenjo jopuonjore ne niya,
"Ang'o momiyo uluor? Koso pod ok uyie?"
To ne giluor ahinya, mi gipenjore niya,
"Ma en ng'ama nadi, ma kata mana yamo gi apaka bende winji awinjani?"